gentlemen, brothers and sisters, it's a brand new song! All the way from my brother,
Salama Krishna Sivi. Fish and a call of fish, life in the sea. You gotta look for the key, nothing is free. Jija rija kaka, keep my pace, Mr. T. Nipote ya sinza, mitaya ndani ndani. Komba somebody ya wema, nipate the money. Auntie, auntie, samahani.
Kwa niwa una bei gani?
Amini mgeni kwa nauliza njie, nenda kanisani. Sindo nakutana na Shabani na mjuo. Na msalimia, Shebi, hame uchubu. Shebi, anasua sua, au I'm not sure. Kumbe huku wanakuenda kama Pastor Joshua. Kiangalia bodi ya gari ngangari. Kumbe jitu kubwa mwini jumba. Kirakshari, unambiwa kuna kupari. Bagongonge mjumari, na kuna habari. Kama watu wanaponda mari. Mind your business, missing na noma na we. Mind your business, as long as you don't get in my way. Mind your business, missing na noma na we. Mind your business, as long as you don't get in my way. Eyes on price, ladies and gentlemen, sasa tuko wazi. Eyes on price, eyes on price. Tajiri kapagawa bei, tumemwaga rasi. Kujiongelesha upuzi, mashauzi, makuzi, makuzi. Kelele nyingi, fujo miluzi. Wana that is not good news. Kesho zipo dalili kinakuja kimbunga. Fungi ya watoto ndani kwa nyumba. Wana sayansi maji ya mesidi unga. Kula kula tu ujinga utakunya pumba. You wanna avoid problems, very simple. Mind your business. Hey, and what you want, trouble? You people. Mind your business. Mind your business. Missing a number na we. Mind your business. As long as you don't get in my way. Mind your business. Missing a number na we. Mind your business. As long as you don't get in my
eyes
way.
Eyes on prize, eyes on prize. Hey, ladies and gentlemen, it's just a tip of wise. Eyes on prize, eyes on prize. Tajiri kapagawa bei, tumemwaga rasi.
Mind your business. Mind your business. As long as you don't get in my way. Mind your business. Mind your business. As long as you don't get in my way.
Classic music.